kitane na maboko tole no belenga elenga elenga mokili ekobaluka atandele 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 mondele akosukwama tandele ekobaluka atandele mokili ekobaluka. Bandeko tendele o tendele o tendele o tendele o tendele atandele atandele mokili ekosukwama tandele mokili peko baluka dele o eko baluka. Katama atandele tendele tandele mokili ekobaluka tandele o hi atandele ekongundwama tandele o atandele ekosukwama atandele 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 mokili moko katama pe na tandele pe ekobaluka bokelombe. Atandele, atandele, tendele, 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 mokili eko baluka, tandele o, eko sukwama, tandele o, eko baluka, ndele o, eko sukwama.
Mokili ngonga makamba, mokili manataba maya batue. Mokili ngonga makamba, mokili manataba maya batue.
Tendele, tendele, bande kwa tandele. Atandele, atandele, mokili eko sukwama. Atandele, eko baluka, ndele o, eko sukwama.
Mokili ngonga makamba, mokili manataba maya batue.
Tandele bande kwa tandele tendele
mokili ngonga makamba mokili manga taba maya batue.